I'm your words. Stupid.
Well.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Yabani na ghetto. Ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka lezea utasema kabati. Na kifika club na voshobo kio utasema mchati. Na bau kio lani la nateka bebe kutoka Masaki. Changanue ya sabati. Moto, goose. Kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona natazama nyama ujue hapo ni na mchuz. Chapo kati clues. Progress on ataka news. Wakini tukana na voji chekesho utasema napenda upuz. Na vula likalilinjia na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia. Pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo na usifanya mchezo na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia. Kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya kwako watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called the oldest grounds. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kanda kama Chris Brown. Neda umana neka switch your vibe. Neda kama so clean so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mtu wa bafai. Najua unipende la sfani bro. Wezako ni shama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. Anabidu tembe na panado. Ana hanado. We coming for you. Panya road. Domana tulikukata. Kwa sababu when it's stupid.
Well.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu one is stupid.
Hey.
Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi.
Hey.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu one is stupid.
Kwa sababu hound is
stupid.
Out with the old man, I'm back on my new
shit.
Man, I lean on the moon, but shatani and the
goosey.
Man, I think it's a taki, you ain't gonna
coupe.
Kona ideas to mobsana. Nine kesi kitu kwe boring, then pemina imbia to hosana. Pemina za wai bia ma do banan. Mechoka kusai bia ma bro kama. Asante ya punda ma teke, se soni kamanda ingia na kokana. Press like a piss on a record. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna weze kano ama nige tuwa funge maleso. Buddha, if I wanna bring it, be a shua ni ya leo siya kesho. Judas, mena fani fani okinifuza venyenda manuva ghetto. I'm a clapback king, nobody told you ati opinion nyako ina mata. Comparison muna make ni bonoko, mini kisha piga tapo na nganda. Paparazzi ina paradila mingi, beta ukulie vako masmata. Toka siku gani, mumeona wakilinganisha paso na passat. Luna kama vipi brother, bona vijeno mejana gas mingi. Kila track no chona ina mana, bigeneras kupatenda makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trustingi. Only know how to keep it fancy actingy. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So I'm kubali mwari, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new tracks. Capping is useless, laugh as I do this. Cast it is blueprint, that's what I use when I blast on these new kids. Oh, what really happened to you, kid? Dream state valley was delusive. Oh snap, you see dummies, he's stupid. Think they had enough, man, deuces.